Scarlet on the beat, on the beat, on the beat.
Namba wani ulinita namba wani ukasema vile unajisi ukiwa nami kumbe mwongo una yako we kichwani una mke una familia nyumbani haya mapenzi kwa nini jamani watatu watano wawili haiwezekani kila siku
Mbia ukweli iliogopa kukupoteza lengo tuwe wawili makosa nishafanya basi tusameane cause I love you baby I'm gonna with you believe me girl siku kuona wewe love uvumili usije choka please baby back you home. Ulijituma uko choka Ulifanya kazi kalabata Siku kuona gagoroka Oh yeah yeah